Ayinza n'okubanga yatuuka ekiseera nataniko gamba leero tetugubaze alinga bana abakyala bamalaya nti leero nyina abasajja abankozesezza. How can a full pastor start counting how many times he has slept with a woman? Kibi nnyo. Ayinza n'okutandika okutubuulira emirundi gyeyegatta naye n'atasanyusibwa bulungi naga guno sigubaze. Tetumanyi ekikumi gy'abala era buli munnaddiini ava eyavumirira ekintu kino kubanga bwe tuba nga tutuuse okwambula abakyala ate kati kyekiba kiddako. Omukyala kasita otandika okumwambula tegeeza ensi yonna omaze okujja. Era tusaba gavumenti eveeyo ku nsonga eno asobole okubeera ekyokulabirako eri ensi yaffe abantu bonna bamanye nti nno buli w'okwata ku mukyala okumutyoboola oba okutte ku Katonda kubanga omukyala Katonda wa wano.